Eternal beloved, this is when I will work closer. Your king, I got the message. I love her.
Oh, 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 hey, hey, hey.
Nikupe habari tangu nirudi safari, nikakupata kimwali, tumeshinda dhohari. Nitazungumza naye bibi na babu wataridhia. Siku ya ndoa shera wigi, mie kanzu na jambia. Tumeshinda visingiti, wambea mtutishi. Maneno yenu uchafu, yeye sabuni miejiki. Mtasubiri mazishi, sisi bado tunaishi. Utamu wa walinazi, ule na parachichi. Aimwali wangu, wendi wetunu yangu. Mbeba siri zangu, mwenye tamu yangu. Aimama, tumetoka farawe. Wache waonge, maneno ya msijani. Peke, 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 peke.
I dedicate this song to you, baby. My heart is for you, baby. The most
love is good, baby.
Hey, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Yo, yo. Nikupeo, nikupeo, mi dola. Arusha na Manyara, ama nikupeda. Nikupe fahari, nikupe dinari. Nikupe bahari, samaki waishi mbali. Roho zilo wapinda, wambie ugonile. Ndaga kiasi wangu, woi 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 woi. Tumeruka vizingiti, wambea mchutishi. Utamu wa walinazi, utafune na ndizi. Aisi mama, asali yangu we. Aje mama mkwe, akupera zawadi. Ai mwali wangu, wendi wetunu yangu. Mbebe siri zangu, mwenye tamu yangu. Ai mama, tumetoka farawe. Wache waonge, maneno ya usijali. Peke, 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 peke. Ai mama,
ai mama,
ai mama.
Aje peke, peke,
aje wache waonge.
Peke, peke, peke,
ai mama. Tumetoka far away,
tumetoka far away.
Barnaba,
Tausi, ndege wangu, ndege wangu wa thamani. Ndege ulo shikamani na vitu vyangu vya thamani. Ni Adamu ya ndoa wangu, ni peke na
mau. Cheke, 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 cheke tu. Cheke tu.
Yeah.
Mopao, your king.
Love is good, baby.